araza akacimi gambe yinchakura itarambarira kabi hindura indirimbo
indirimbo
akongera kabora kumutima ariko dore ngo Yesu araza akacimi gambe yinchakura itarambarira kabi Satana maso yanjareba arongeye we amazumu babaro arongeye we amose kumutima afashijari nduru abihinduri budu amaje satana maso yanjareba afashijari Satana maso yanjareba
Satana maso yanjareba afashijari